studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Watara to bogi jande gafalu hala Mamadou Sama Sew jom nyali sagram hedibe kon jammeji yite mali jabirto leedi Niger yamira yo ngottata fundu latiki sababu halaji kewdi leedi dika non to gawo minake an songo kado anya mata kata fundu do golleji jamare de ko dum fofu wawi latade kuteji yaltugol lu falla ba mali le gubal G5 sahel wa tongal terroriste en hardo wa tongal terroriste en diplomate en yogabe kay ngoliti wide dum baydan hettinde leedi malindi landinal furtingol jande hikka 2022-2023 na jukiti to segu tonno sarba be ngoti ke tidalla cioguji kak jangnidi le ngalure ne dingun sembe kaborje amen hande kikide alal bari noga jiddi septembre 2022 bismillah sakiram Lady Niger yamiri yu ngota tafuno mberna sabi rafindanagu. Lady Niger yamiri yu ngota tafuno nautorgolo nuku mape bangala nedugol njameji yite. Lady Mali mberna karo anya pamato gila nyandi noga gu septembre humpita matan. Nyandi altner noga jiti septembre. Mberna ka hala bedan hala mudun ben hewi sanne de le mali kanon lam ko be niger holiti ben dum billaki fe e hala premier ministre mali fawde ben horojo leedi niger to onitun le sahal leedi di kay bangal gelle kirondirde niger de ben jamare de matali tafun kuteje ngul ngotugul musa mali soko ko ben kada fosango umar wagalo e alsisi
Konairi bangal asansiji ko hani udi le leedi niger ndi fanata le leedi mali ndi don darnama ilale noga go lewru septembre 2020 ka dum e tawede fu yimbe le ministre mabbe asansiji mudan kani iwrude ton wakande ka do hala halande ko heewi yimbe le be fu kolliti wi tiagal ko premier ministre haali halaji bondi fewtude e bazum ko dum lati sababu mudun kanko ministre kumi do kabar kebe le leedi niger ndi mo no derta Ahmad Zido o wi ko bamirdi do anyaaji sabide be mati yurku yurkuji konairi bangal keri leedi ndi
la solidep ma
hanna ma wiide o do anya bamanum dum sabi so mindu bammi anya sindude jena lewru septembre ga tagal anya mo bammi o minardi horejo mawdo doñe en be kanyndu winda lettre mo neltirta golji be mudum fu gombe le keri leedi ni fa martina dum kumpa sariyawungu nogay go o lewru septembre do horejo mawdo doñ windi kanyndu lettre pawido edo anyaaji di bammi jena lewru septembre 2022 hawtugol ido kabaruji idi yopi yoga yimbelbe famule wiide leenji kanyndu bammi jukkoje fewde leedi mali
peuple frère marien
tiagal ko kay en kalli bema ande to so bihi taccugol wardi ido asansiji leedi med indi dum way wadodo kutteji yimbele wombe leey lamu menaka kanya ansongo kolliti wana non dum worri kanko Ousmane Mayiga lamido zinesi wombe tombe o wiidi do golleji watta kutteji fewde mabbe
fay
kanye mi soodi litre essence temdere but nogay ko serti e jonte betti de essence o teme didi mi codanno litre mudum fu kulol fay hunde wala yimbe don tafu kuma fu ana wondi riwde haaje mudum fay hunde do cioggu mudum beyda fu ana mudi
tout est bon
fedde no detta on app wonde leedi meden de holliti wiide essenceji ko iwranta mali leedi niger ndi irum fandi sanne le majjuntu be bi dete ana wondi e nangede
Sagrama toto haklaji modu kabar joon banga bemba ame Facebook e Twitter. Nela besida o mbena ngaran alkamsari jen noga jena September bena lele di mali mbena kabar mudun gun inama banga ni minisere mbena kumunike minisere kumunire gulida lakune lede ewi kumunike o mbena garangal bedo mbena yu mbena kana kwa betato ngun ngarobe mbena president lili togo president lili gana ikanye president lili gambi ndeno garangal mape yu bangal kabaru solasabe chapan na yu enjena nangabe lele di mali solasabe lili kodi wara njafudun fande li kabaru di ben yaltugul falla ben G5 sahel leni malni le G5 sahel kabar mu gudna bangal abla job kanko kuma ni do gulidal hakune lede dana yu wattu ko bami hala e yeso ben voie de l'amérique nyande alternerande denno kabar mu dun so sabi ben leni malindi gubel yimbe le yogabe lede yogabe gubal G5 sahel jaba fe leni malindi labo ngal do gubal ko dum fofu wawi lata de kuteji bel ngul do yaltugul le gubal nga kanko Ibrahima Kilu mayga kebene kayda fostan Umar Wagalo e Fatoumata Mayiga
kanko Abdoulaye Diop ministre kumilido hakkune mali e leydi ele goddo wi mali kay yalti e G5 Sahel non wartata li hen du dum e tawede fo wi mali an landini kaldal kanye dabareji kandi fu amede konayri bangal golidinde leydi ele goddo be yalla ndena ko hemte
non ne pouvons pas
min baba gollidinde e fedde nde wana fedde africain famin keba gollidinde e mabbe sana tawe yimbe fedde nde fu ana iwali afrique ga en dun ne mali wawa wartude le G5 sahel
dans le G5 sahel
andabe kabar ndena ko kolliti wide so mali bami fa yalti lengal do gubali dum way latat sababu so gube debe noddete terroriste gonde tonde keba sago mudun en ibrahim soumaré yo ambassadeur kido andado kabar hakkun leede leede do kedden kuma sifido hen
edun way lata da sababu so gube jiyadin kobe heba sembe be keba yowtade e golleji din no yarata dido bo ana lata sababu mali yalta e laniningol gondi do e wadedo yalna denagu ana tabita le leydi ndi
groupe armé terroriste
mitete de wido gouvernement leedi mali ndi wi ko lati sababu so yalti e G5 sahel ngal do gubal jodiraki do gonga won yimbel wajjin binobe be ko be gollata ko do kanko ablay jop o wi leedi mali ndi wawa tawed leedi do golleji
to segutun no ben balde sede fadde utigollo jangnirde de mbirune tati lewul octobre sarabe na gondi ko sosude ka mbé chodude ka ki jangnirdi dano be do sarabe goytike kuti ben tidala dido ben chogu ka ki jangnirdi kambe chotobe holti wide yu sabiti laaji wottu joni o kanko ben no nelor amanto segutun isaka kulubali wonko ben ka da fason alcc fatumata moyga
kaki jangirdi ana yeyele tateji di fule ngallure segune idu hebele nukuleto livruji yeyete idu hebele lumodu do tawede mudum fu cogguji di ka wana ko newi fei do won ko nimsi sarab sukabe jangobe
hikka kayeji dana tidi mi wondo tanam mo kan mi sodande ka fu ana tidi kidal iumi fu ana tidi mi won sukabe joyon e kanye tana am ka wala fu ko codnimi be
nga yimbel jeyobe kanyu en ka holiti wida cogguji di tida sanni
cogguji mu en tidi wandu e cogguji mun kindi ngoni ko buri tidude woni 100 pages e kanye 200 pages mi dan kebira dun e coggu tidudo dun ne wajibi min chorra dun no min kebirta hunde
yalla coggu kaaki sukabe jangobe ana heba jipade sarabe sukabe jangobe fa yotto njeyobe kanyu en ka ana narda kanon kobe watta hen koyde mudum dun woni ko isaka kulibali heba ni studio 80 yure segu
biyana njameji kambu ngadi bonandaji kewdi do lebbi didi chaktidi de leedi di denno buri fufuto men jenne e boflabe ciudi chami men nyamiri buni dabaji kewdi don mbati denno e bonandaji guddi e ko dande mudun kanko la sha walti info won kebe kedo fosango Umar Bagoli Alcisse
ciudi kewdi mahiradi lope kanyen chami le yontere jabbinonde nokku noddirte tomora kanye usubi janya fanjotira soroma le lamu bofulabe nokku le godde kasen godde le commune do noddirte bafing du be mbi ciudi chami ton ka wala fu keddido le hen
vraiment la pluie a fait songonga o kammu o wadi bonanda mawdo sanne le commune tomora puri fule ngeni usubi janjan min chuudi an didi fu ndiyan dan libi bonanda o ka wala fudo haadi won yimbelle gombe to kanyu en du barumbe sawi ko chuudi sami do mu en
possible de décembre de tombela
les réseaux mobtiol lamu jenne kanya fa njottida yehiya kanya saro e gellel gel no dirta si fa handen diamana wonde filade le dedo nokule so wana lana bamda dawa yottade ton
la population depuis 2 semaines
yimbe ana heba balle didi jom damal gudron do be ngoni golirgal ngal mino dirta development social beda de protection civile le golidal hakkune mu em e soudu meri o mu inani be dande ngadum hejata ebe kasindine balligu fal nyalomo mo ngoni hande o ka wala fu balligu mom kebi urude to fay goto
alimentaire de qui que ce soit
mi titede wid nokku no dirta si galleji goddi kay anni le dati ngoddi tondi be ngala nyamduji be ngala do be nata du be ngadi no dango fuude e lamo kanye yimbele joye anniaji lobbi
bangal basket medna goto e piobe basket tuti gande ga ben holti kenya du be malako twitter wide o darnan ben pide mako le jaga le ben fedde jaga bulle en robe denno kanko gondo do le ndodo fedde ben holti holta fi sabuji ben guldo muttugol golle le jaga bulle be mission wide tuti gande ga labi cili didi hebi mida ko wetta mida di bronze le ben fedde le malindi hitan 2017 et 2019
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
le kabaru ji amen kere duuji sakra bandon to kurtol tawine do goto mben mayi goddo dun majji dum woni ko taaka ciagal heppugol nyande noga jago septembre e do gure anna mben wuru anna kanga le commune dugu tendel dum woni to kurtol nderno guldo heppugol seda fuji tawati holtiwide dum wadama mben wonande joen kaborde be anditaka nderno edo bedo seden do holtiwide rafdena mben nderno rafdena gu bi lati saudi do mben heppugoji nder dido watuji e le nokmabe fande le kabaruji kereduji to kayton ben suka jokole goto jado kay totama kenyande men kenyen dun talatare noga jiddi lewrundu groupe electrogène engrais ngaji kenyadun ben ekonande mudu derno dum wadi hokkuma dun woni fedde ambi ko fana mudu wi ardibe nedo fedde du fabade ben suka be jokolbe yalla e mbawa latare sababu hewbe ben nyimina be le region nden kanko tota do holtiwide wadan bodo fufu yalla men kadugal do dokal nafa san antim nan kabaru do an songo do hulta wiide men dabaji kewdi ben nabama to ban nuku bara nenno dum wadi kenyen noga jiddi lewru wonade jon e kabarde be anditaka sera fu hulti wiide yo buri fuf ben nay debbi nenno bambi dum won ben worbe gonbe do ben tokolbe jegom mbadi be mutu be do sede jaati hulti wiide nenno kambe jon e kabbo ben kambe lamb ko be woni mangala panne be humpitama dido gulle dido leji dika fa hande be ngadal imadra bangal mudu sakrawon timi takwar jamen na hande ben mitota sa do fumta do be mal 3w.tam.org marno do viamo 3720 o sede yotre me dem magazine sido tamani en magazine am handan yowi do ben kabaru yiti mawri kabaruji men hebugul kabaruji en no fevi dum woni noga jetti septembre den no kanko amsoutou touré heban en wonko ban en to bamako segu boflobe e bankaske dan no fostango mi fatmata mayga yo en ki region e wi be do himbele ndokobe kabaruji na hani hunchande hore golle mabbe be mbasa dun yeltinde kabaruji don e don do di heba buru fuf o do wattu tirando leedi mendi
bon information do lawbe galuntike
tiji won kabaruji de bi nokkata di ngana ngonga fa keba haltude ko nanda sana yewa yalla ngonga na pene sona dun ayagot wana ko neddo nani fu hani haltude sabu wana kabaruji di fu ngoni ngonga sadidi andude kabaru ngonga na pene sana yewa illato dun iwri tafon e wakkati mo ngonde e mun joni o lady mandi an haja kabaruji kantudi so tele so radio kabaru fu an hani tawede ngonga non be yewa kabaruji lamdi be kanna jama o yalla na fama ko wodi
ko wutike ko non be galla me kanyi
rafindenagu yewtidide e lamukobe sobe leedi sobe kreduji yo yogati allaji di journalistembe jogi beedade don dun rafi holare lamkobe fewde ndokobe kabaruji
l'accès à l'information
c'est goga min enke bakabaruji kati dallay didi min jogi ti dalla arande o woni connexion amen yafa dido bo le radio ngaji di min kettinta kabaruji didu won dokkobe de wotere le nyaloma bankas ga en mi de ngada e bawde amen fu famin keba kabaruji lobbi kamari rafi denagu ngodu do yimbe ana kula hokkude kabaruji ne nokkuda kabaru fu ada e farrati mawdo mi de ngada e bawde amen yottininde kanankobe ka min kebata be wakkati fu hewbe e mabbe baflabe jodi sanabe kokka yamar mabbe so kabaruji din jottobe min jottino kabaruji bamako ga en e dun tiidi sanne
des hommes de media
mistin wiide hikka wata duubi didi ko kanko ndoko kabaruji hamadun nyalibuli kejaado su jottamani to duanza suutama hakunde bamako e seware hamadun diko e olivier dibwa dun fa hande na juude yimbe ciutibe be